Ladies and gentlemen, this is Ifeanyi Mugerwa, Shingo King. Fusion Band on the front beach.
Mimi Ifeanyi Mugerwa na pika mziki na Shingo King.
Mse Shingo King kubie muziki na Ifeanyi Mugerwa.
Mimi Ifeanyi Mugerwa na pika mziki na Shingo King.
Mse Shingo King kubie muziki na Ifeanyi Mugerwa. Shiba wa shiba.
Fusion Bonder.